Baba, Baba, kikombe nimekinywea, hukumu nimechukua, mateso nimeyapokea, maumivu nimevumilia. Kama ulivyosema mwenyewe, hakika nimekinywea. Oh,
yeah. Yeah,
see what's
up.
Now see what's up.